bok bok jello. Chicken rhythm. Bok 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 jello. Chicken rhythm. Bok 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 jello. Chicken rhythm. Bok 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 jello. Chicken rhythm. When the rooster start to crow, then you know it's born. Just about the break of day, then a bok 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 jello. Chicken rhythm. Bok 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 jello. Chicken rhythm.